dhatimsafi.com.
Conde boy coming number one by Esa.
It's the kids, baby.
Oh. Wejigambe unamkuna, huku walona meno anatafuna. Mwenye kisu kikari kala nyama leo, kidari kachwa na jimama leo. Watu kuna shere, oya leo shere. Mpaka kesho tumeanza leo, wasio toka wametoka leo. Wameifuata shere, oya kwetu kuna shere. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa, siye kwetu ni shire. Oya leo shire. We don't really mind that tukikesha. Eri wake teki nyesha, leo siku ya shire. Oya leo shire. Wanangu huku
kuna shire.
Huku
kuna shire.
Huku
kuni shire.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DhatiMsafi.com.